Telly Prince, Johnny D,
Walking Records,
Walking Records.
Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na.
Misi dai adan kikosa mali, misi dai adan kikosa gari.
Sisi sote bado binadamu, na letu umba bado ni muan. Mbele zake sote ni masan, so don't take yourself better than the other one. Chenye tunafani kuwa one, to make the earth better under the sun. Waki read book na read bible, kama bensi mina psycho. Drop devo mina psycho. Kijali za dunia kwa God is my God bro.
Na kuongezea kwa Christ niko imara. Niwe na nyole au kibara, ta spread hii word bila haya. Ni make sure imefika hulaya, hata kaitan lazimu ni imbe kwaya. Jesus is the real Messiah, anapenda wazuri na wabaya. So atakaa wao ulimkosea, usogope kurudie atakupokea.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na.
Kama komba misi lambi mwiko, kwa mambo ya giza misi ko. Niki isiko na washajiko, na kupray for God and he guide from hivo. Kama ujajua yendo hero, nata ni make hero from zero.
Drano mic on the beat.
Cheza juu, cheza chini, cheza kando. Cheza juu, cheza chini, cheza kando. Cheza juu, cheza chini, cheza kando. Na kama kuna giza basi washa hizo kando. Cheza juu, cheza chini, cheza kando. Cheza juu, cheza chini, cheza kando.